change. They will never stay the same. Hlalo yazi this year, noma kanjani I'll find a way. Ngoba things change, things change. They will never stay the same. Oh, hlalo yazi this year, this year. Noma kanjani I'll find a way. Okay. Oh, oh. They said I would fail, still I prevailed. They said I would never be something, God was still I progressed. Still I progressed. Still I progressed. Bazama ungcolisa igama lami kodwa ke still I'm pro X. Besiwa sibuka thina sama ukwenza impilo lula. Usakhumbula xa besibona besithi siyagula. Still I'm pro X. Still I'm pro X. Bazama ungcolisa igama lami kodwa ke still I'm pro X. Izinto bezi better this year, isimo siba better. I'm a go-getter, I will never fear. Things change, they will never stay the same. Hlalo yazi this year, noma kanjani I'll find a way. Things change, they will never stay the same. Oh, hlalo yazi this year, this year. Noma kanjani I'll find a way.
Izinto soze zihlale zifana, izinto ziyatshintsha. Noba kunganzima njani phambili zofika. Liyakhula igama lami ngoku eMzantsi Afrika. Ndabaselwa yi-naked minds nami ndadidiza. Ndaqala ubhala zami rhymes ucingela zigisa. Khumbula bendithathela phantsi endihleka amajita. Kodwa sanganiphela amandla ndahamba ndafika. Bulela baye bandixhasa nincedile nina. Liyaqhakazela mikusasa namu sezowina. Zinto zam uzohlangana eliphupha ndizoliphila. Nozalawa magatyhafu uzela istamina. Kwasoloko ndiphezu kwelayini ndiyahlanganisa. Ndizolifeza ugqatso lwam uphambili ndizofika. Hlala ndiphethe amajidamu siyasebenza thina. Xa ndiphefoma iingoma zam abanye bayalila. Phalaza imbilini yam kwaye ndiyaphilisa. Ndiyabulela nkosi yam ngogcina umagriza. Ngoba nguyithemba lam kwaye wandikhulisa. Funa uphila iphupha lam ngoku esaphila. Bona umzukulwana wakhe impilo yakhe itshintsha.
Vuka, 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 vuka. Vuka, vuka, vuka. Things change, they will never stay the same. Hlalo yazi this year, noma kanjani I'll find a way. Ngoba things change, things change. They will never stay the same. Hlalo yazi this year, this year. Noma kanjani I'll find a way.